exclusive from zambiamusichits.com.
Mina bana balubosi mwiko bamipotera mwabulo zikacheku
uyo uni mulelele ai ba unilati wena uni mulelele ai ba unilati wena
anikoni kushwela dilato elisio
amuni mulelele niti
kakuli lato na bulaya
amuni mulelele niti uni mulelele ai ba unilati wena uni mulelele ai ba unilati wena
anikoni kushwela dilato elisio
amuni mulelele niti
kakuli lato na bulaya
amuni mulelele niti
ZambiaMusicHits.com.
Aki kuri ani kusepi kona nasaba. Kakuri baba nata, bayi pula yanga kaliwa kala dilato.
Emanjuli wafali sabela nisi nakula pela. Nakula pela, unisi nakula pela.
Mwana ayo mwinyani
hey, hey.
Alirati kushwa siko dogwa piru
hey.
Unibulelele aiba unilati wena. Unibulelele aiba unilati wena.
Anikoni kushwela dilato elisio
amunibulelele niti
kakuli lato na bulaya
amunibulelele niti unibulelele aiba unilati wena. Unibulelele aiba unilati wena.
Anikoni kushwela dilato elisio
amunibulelele niti
kakuli lato na bulaya
amunibulelele niti.
Ema wani wapariza nisie
nakula pela ni mwana baka.
Ema wani wapariza nisie
nakula pela ni mwana yo mwenyani.